kamati ya chini, katiki ya chini, kukipenda chini, kamati ya chini, kamati ya chini, chini. We mtoto nielewe, mbona kwangu usogei, nachotaka bagawi, wakidata wazingui. Mapapa tunakesha, kesha, kile kiwanja tunapeta, peta, na masanga tunapiga, piga, na madem tunabeba, beba, weekend fever, weekend fever, weekend fever, weekend fever. Tunda koko, siya boko, nikutie voko, nikutie mboko, kitu moko, maji ya ugoko, timpoko, mapa poko poko, poko poko, shoko, 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 shoko,
tukichoka tabani.
Umesikia pipopo na wewe?
Tango shambani.
Matango, yapo mdani, ete moja.
Msosi mezani.
Msosi kwani uko kwa mkeo hapa, sisi na kunywa na kukesha.
Kukufu wastani.
Lete pia moja moto na mrembo mmoja. Waita.
Mapopo tunakesha, kesha, kila kimoja tunapeta, peta, na masanga tunapiga, piga, na madem tunabeba, beba, weekend fever, weekend fever.
Talk.